another one.
What's the record?
Nice flavor. Baby's in a bend over. Bend over. Bend over. Baby's in a bend over. Bend over. Bend over. Baby's in a bend over. Bend over. Bend over. Baby's in a bend over. Bend over. Bend over. Na katuba kubezi fote kaliba. Gama jaga ba jilimani. Tuba kubeba vemu resu. Gama jaga ba jaga poti. Wama baby nyenyeze la meki wato. Onda ge kufako. Wale tinji sumulule. When your body slow. My baby move slow. Dance slow. Unofedese ba story. Jaga la kutwale mshikori. Wama manyu wetu chikola kumande. Wetu chikola. Wama manyu wetu chikola kumande. Wetu chikola. Baby zina bend over. Bend over. Bend over. Baby zina bend over. Bend over. Bend over. Baby zina bend over. Bend over. Bend over. Baby zina bend over. Tukende paka mu downtown. Yeah. Ezage kusipeni gileko. Ozige, ozime, ozige. Pepe nyumbilo potete yobuli shoti. Leka tuba kube maweti. Sasa mambo nataka nini? Wama baby, yuko sigani? Honataka chitu gani? Chitu gani? Leka tuba tulise mitima. Gama jaga ba jaga boji. Yeah. Baby picha jena kulite jene lali. Generali, baby fita jeno kuite generali. Udo kute sipa fukali. Baby zina bend over. Bend over. Bend over. 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 Waita, tongele kumwenge. Ono manda ndage kufako. Baka kasenti wakola wato. Shake shake your bum. Tunyumiwe wacha mini kuchukue kwa pa. Enesa wasi ya kupara. Tula wansi. Baby kakongele kumwenge. Unabude siwa story. Yeah. Eza fetu zibani la wano. Matuja kushiringi mapesa. Mapesa. Eza fetu zibani la wano.